Setulo, malume. Bona se loka ha.
Mo khala mmaka pane. Ka kae?
Ha ntse nya matebele.
Eh. A tshe botho go bona o bua ka bona malume.
Eh bo bo bitsa ntse nyu rosi.
Eh. Oho, ri tsitse ge botho go bo botsa tla ka kwana.